muwamponya bali balumya obulamu bwange ne bamenyamenya omutima gwange nga sirina kwenyumiza bizibu byange uwagenda nonyiganyiga amapesa gange ne neerabira ebizibu byange na bonna bali bamenya omutima gwange kunyolo oba nkutijise nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mu kibaya emito banga wantereka mu cupa nsaana kukebera kyobaomanya kale natuzania ekyokukwagala wakinsomesa bwebeera nange tulipanga duniya biroto tubizimbe nga batulaba kigambo lavukankuwe kansige nkungule nga byensize omwana maso gandege jana kumuwasembaga makeke nalayira okumutawa kirimfe osinga mwagala kukuma lumbe you be the mother to my baby one day you know I loved you from the first day ekirabu kandeke okwagala omulungi binyuma awalayi binyuma obulabo kansombe kale ne bwe buziba kukunulira awalayi sitamwa ekirabu kandeke nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mu kibaya ebito banga wantereka mu cupa nsaana kukebera munangero talyeno nange sifuna tulo zewotali obulamu bwansobera oba obulungi bote babutunda wano mu maduuka naye abayaye bali mumazeeyo bastimedia kutenda bwe walungiwa arafati fefe busi bakutumira osiba kumi mwene linnya baliwulira guno mukwano matebe kirabu kandi gansuwa ufule muwerobere mu kibaya emito banga wantereka mu cupa nsaana kukebera www.djericom.com